Why is the party a thing, ne? I get off on like a something. I mean, I get off on like a next. I get rid of everybody bitang body B.O.B. Na get la provide a sound. Body pika, jalo jalo, wabo? Okay. Ke batla gore motho a itlelele seileng sa gagwe jaaka bo di-2x2 o se ka tla gore opisa ditlhogo go loga ga o sokodisa ne re tlo okoba re tlo dirang re tlo okoba ya ke khorase eo re tlo okoba. Pass up, pass up. How to leg at the bed, it's a taro. Tamorobal. Pile how resinets a monad. Kana, how so good is a good run? Retro cova. Yeah, no, it's here. And a how chai, Fane. Tlogela go nna ntse o thula-thula batho because o baka moferefere o simolola tse re tsa di batleng why man re tlo okoba re tlo dirang re tlo okoba up to so far ke nagana gore re utlwane re tlo okoba. Recorda, recorda. Humanati Jano. Hoje o Amunati. DJ Wadi Pahami Sajano. Kirinako. 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 Mohare Hampa Yabusi. Tla re sukudisa e DJ a go tima ha pele ke go tsenya mo dilong le wena e ka re gona lo sa re tlhaloganyeng eh bo it doesn't mean ga o nkitse o tshwantse ne o tlo go tsenya party ya go monnati ba te ba dutsi ka dilo tsa bone wena o tla ka mo ferefe bo che e bile tsama DJ go tetsa ha arna go tlo tlo ke ba yes ya no re mo kubi e ka re nntse ke bona gore re tlo go ba mo re ntse re 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 tlo dirang re tlo go ba ya no re mo kubi paso paso. O se ka tla gore opisa ditlhogo go loga ga o sokodisa ne re tlo okoba re tlo dirang re tlo okoba yaano re mo kobile yaano re tlo go
Thank you.